mgonjwa napona.
Nikikuonaga kama kikombe cha kahawa tunapokezanaga. Hata sijali wakitutukanaga,
yani kinanifanya faria wape habari. Kutana ona vitext vi message, oho nitaua mtu. Natabataba kama koko nataka kutaga, kama miva nataka koko sitake baga. Mchezo nikiona ukeke kama taga, wanimaliza chonde baba nishika shika shike mapada.
Vina mchezo ya kusugu waga gaga,
kisha tende tuka ivunja vunja mechaga.
Wanimaliza
shikilia
mama,
shikilia,
shika 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 shika
shika,
shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia,
shika 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 shika.
Love is beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy, baby you know what to do. What to do, what to do, I'm going crazy.
Watasema umeni roga, roga. Umenishika shoulder, shoulder. Hatupandi gari wala boda. Ukichoka ndakubeba, beba.
Ah, Mungu ni mwema kafanya tumejuana. Asante Mungu mina wetu napendana. Shukrani zangu kwa baba yako na mama. Na kwa neema za Mungu ipo siku tutawana.
Love is beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy, baby you know what to do. What to do, what to do, I'm going crazy.
My love,
nataba taba kama koko nataka kutaga. Kama miba nataka koko sitake baga. Mchezo nikiona ukeke kama taga, wanimaliza.
Chonde chonde mama nishike shike mapanya. Minda michezo ya kusugu waga gaga. Kisha tuende tukai vunje vunje michaga. Wanimaliza, yeah.
Shikilia,
shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia,
shika 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 shika, shikilia ulipo shikilia mama,
shikilia,
shika 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 shika.
Take five now. 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 Take five now.